dachimsafi.com.
Baba, uketie mahali pa juu palipoinuka. Mzee wa Kaliua anapiga goti kwako. Estino, let's do this.
Estino one.
Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Maria na Yosef, Tatu Mtakatifu, tusamehe wakosefu, kesho sisi ni wafu. Nimepiga sana peku baba, baba la baba, sina gono, sina ngoma, sitaki kujiona noma. Nimepiga mama mkwe baba, baba la baba, kijana mwenye lana, mtu nisiye na maana, bikira mwenye heri mama, baba la baba. Nimeishi kwa mpalange baba, baba la baba, mwendo wa matope, siogopi chochote, napita popote baba, baba la baba. Nilipenda chuma mboga baba, baba la baba, watu wa agriculture, heshima kwa marasta. I do this for culture baba, baba la baba. Mtume Mwamposa,
niombe.
Mufti Zuberi baba,
niombe.
Askofu Ruwaichi,
niombe.
Sheki Pozeo baba,
niombe.
Masaton Kapola kaka,
niombe.
Shehe Walidi,
niombe.
Askofu Bagonza baba,
niombe.
Najikabidhi kwenu baba,
niombe.
Nekula mke wa bosi baba,
baba la baba.
Mungu wa miungu, baba mwenye mbingu, na sahiri vichwa pingu baba,
baba la baba.
Mevuta sana ndumu baba,
baba la baba.
Bosi nikamona fala, Messi kama na lana, Bobu kanyo upara, hii mibangi haina mana. Na kukimbilie baba, zazi mtakatifu, ujawa na utukufu, sehemu mtakatifu, yako minkosefu baba,
baba la baba.
Mezana mke wa kaka baba,
baba la baba.
Sura haiongopi, kopi na kupest, zote na mpoki, Romi Julieti baba,
baba la baba.
Mtume Mwamposa,
niombe.
Mufti Zuberi baba,
niombe.
Askofu Ruwaichi,
niombe.
Sheki Pozeo baba,
niombe.
Masaton Kapola kaka,
niombe.
Shehe Walidi,
niombe.
Askofu Bagonza baba,
niombe.
Najikabidhi kwenu baba.
Hey, nishatongozea kanisani sana, nishakula wajane sana, mtu nisiye na maana, nazistahili zispana. Ase, tushapigia makaburini sana, wase, acheni tumi nirudi kwa Bwana. Na kukimbilia baba, mzazi mtakatifu, umejawa na utukufu, sehemu takatifu, mbele yako mimkosefu baba,
baba la baba.
These are my confessions. Shawekia warembo vidonge kwenye pombe, mambo ya siwe mengi wazime tukawa bonde. Mdungo ndo ulikuwa utaratibu, soki taratibu, tulivo piaribu ndo vilivo tuharibu. Tuliponea vipi bado sina majibu.
Mtume Mwamposa,
niombe.
Mufti Zuberi baba,
niombe.
Askofu Ruwaichi,
niombe.
Sheki Pozeo baba,
niombe.
Masaton Kapola kaka,
niombe.
Shehe Walidi,
niombe.
Askofu Bagonza baba,
niombe.
Najikabidhi kwenu baba,
niombe.
Kaliua town.